nipa faraja every day. Oh dear Baba, show me the way. Unanipa faraja every day. Kwa mapito nayopitia, wewe ndo neno langu. Upata kukosa, hizo ni hesabu zako kwangu. Uliniumba kwa mfano wako Baba, ukaniangazia utukufu na baraka zaidi. Magumu niliyopitia, ukanishika mkono, ukanipara zaidi, pamoja na ushindi Baba. Basi waonyeshe, waone. Basi waonyeshe, waone.
Baone.
Basi waonyeshe, baone.